Sappo, Cain e Abel lawol sadak.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmina on e inde Allah joom yidde o, jiɗɗo yimɓe fof daɗa kadi ganda gonga o. Amin beltino feewi e no Allah newnaniri min artude hande waɗande on yewtere mon lawol peewal. E yewtere men yawtunde nde, en jiino caggal nde Adama e Hawa mbakkudini. Allah e yurmeende mum fuɗinooma laaɓtinde no jogori addirde e aduna dandoowo bone Adama en e sembe seytaane, bakkaat e jeyngol. En jiino kadi no Allah salarino comci ɗi Adama e Hawa cañirno birme lefi ɗi. Allah yinno ko andinde Adama e Hawa e wonde alaa ko bakkudinoo waawi waɗde haa sudda gacce mum e yeeso Allah, ñaawoowo ceniiɗo o. Ko Allah tan jogii feere e baawɗe dandude bakkudinoowo e gacce mum. Allah e hoore mum warino kuulel, waɗani ɓe heen comci nguru, ɓoorni ɓe. Hono noon en njiino ko Allah e hoore mum wanno sadak ƴiiƴam gadano o, sadak kullel koto Allah ummi. En njii kadi no Allah habrirno ngoodaagu leƴƴi ɗiɗi e dow leydi haa nde aduna gasi fof, maanaam leñol seytaane e leñol Allah. Maa wood saliiɓe konngol Allah ngol, wooda gonɗinɓe ngol. Hannde maa en njanngu ko faati e ɓiɓɓe ɗiɗo Aadama adanɓe ɓee. Kadi maa en njii e taarikaaji maɓɓe gooto caliiɗo gonɗinde Allah e goɗɗo gonɗinɗo ɗum. Ko ɗum addani jannde men hannde e tawreeta e simoore nayaɓere deftere lasli nde wiyeede Kayin e Abel laawol sadak. Ɗo ɗo njaaraten e bindi hee, Adama e Hawa nana koɗi caggal ngesa Eden ba, sabu Allah riwiinoɓe sababu no goofi maɓɓe. Bakkatuuji maɓɓe mbaɗii haa ɓe nattii waawde wuurde e neema ngesa Eden ba. Ko bakkaat maɓɓe o bonni kaɓɓondiral maɓɓe e Allah. Kono ɗum e waade noon haɗaani Allah yidda ɓe e toppitaade ɓe hay so ɓe ngannda. Jooni noon taren aayeeji ɗiɗi gadiiɗi e simoore nayaɓere nde. Bindi ɗi mbi: Aadama renndi e Hawa mbalndi, Hawa ɓami reedu, jibini ɓiɗɗo gorko beeteeɗo Kayin. Wii: joomiraaɗo o wallii kam, mi dañii ɓiɗɗo gorko. Caggal ɗum o jibini kadi dewiro Kayin gorko beeteeɗo Abel. Abel wonti gaynaako, Kayin wonti demoowo. Ko hono noon Aadama e Hawa dañirno ɓiɓɓe ɗiɗo, Kayin e Abel. No jinnaaɓe maɓɓe ni ko ɓe bakkudinooɓe. Tawde Allah yaltiniino Aadama e Hawa e ngesa Eden hee, ɓiɓɓe maɓɓe jibinaa koto caggal ngesa to e nder aduna kalkiiɗo. Kayin e Abel cosii ko e bakkaat. Bakkaat Aadama o layyiino haa e ɓiɓɓe mum. Bindi ɗi mbii: Aadama dañi ɓiɗɗo gorko nannduɗo e mum. Lella diwataa ɗo yum sora, ko nagge ñaami ko ɗum ñale muynata. No baa maɓɓe waanoo ni, ko noon ɓe mbaanoo kamɓe ne. Ko ɗum waɗi ɓiɓɓe Aadama fof gila e adiiɓe haa e sakkitiiɓe ko bakkudinooɓe kañumen fof. Wadde Aadama e Hawa dañiino ɓiɓɓe ɗiɗo, Kayin e Abel. Cukalon kon mawni to bange tagoodi, ɓamti to bange gandal. Kayin ko demoowo wonno, ko neɗɗo keewɗo faayiida e golle mum, cuusɗo warñeende. Abel kañum ko gaynaako wonno, ko baawɗo gaynaaka, dadiiɗo haa tiiɗi. Kamɓe ɗiɗo fof aɓe nganndunoo Allah no feewi, aɓe nganndunoo Allah ina woodi, te ko ceniiɗo gañɗo bakkaat. Te kadi kamɓe ɗiɗo fof aɓe potnoo anndude e wonde kala jiɗɗo ɓattaade Allah mbele bakkatuuji mum ina njaafee alaa e sago rewa e laawol sadak ƴiiƴam ngol Allah lelningol. Waɗi ñalawma gooto e maɓɓe fof anni yii mawninde Allah waɗana ɗum sadakeeji. Kono bindi ɗi mbii: waɗi sahaa Kayin itti e nguurnaani ngesa mum waɗani joomiraaɗo o sadak. Abel ne suɓii e ndikkiri damuli mum jawdi ɓurndi fayde ndi, ƴetti heen kette ɓurɗe moƴƴude ɗee, waɗani joomiraaɗo o sadak. Joomiraaɗo o jaɓani Abel e sadak mum, kono o jaɓanaani Kayin e sadak mum. Kayin laawii heen no feewi, ñirɓini yeeso. Ko ɗum woni ko kewnoo: yimɓe ɗiɗo yiɗɓe rewde Allah, kañumen ɗiɗo fof nganni yii waɗande ɗum sadakeeji. Kono bindi ɗi mbii: joomiraado o jabani Abel e satak mum, kono o jabanaani Kayin e satak mum. Holko wadi Allah jabani hen goto satak mum salani ke diido o? Ndurnen miijoji men e dum seeda. Koni bindi di mbino. Kayin itti e ngurnaani ngesa mum wadani joomiraado o satak. Abel ne subi e ndikiri demoli mum jawdi burndi faydi ndi. Yetti hen kette burde mojjude de. Wadani joomiraado o satak. Hono non Kayin addanno Allah ko lujumaaji joddi beldi. Abel kañum addanno Allah ko ƴiƴam jawgil ngil ala ella. Holko wadi Allah momti bakkatuuji Abel gaddunoore ƴiƴam jawgil o waasi momtude bakkatuuji Kayin gaddunoore lujumaaji o? Mbele wadi non ko Allah yiɗa lujum? Ala wana ɗum. Nden non holko wadi Allah ñaawiri Abel pewdo woppidi Kayin e bakkat mum? Ko ɗum woni sababu o. Abel addi ko sadak mo Allah yamirno o, te Kayin addi ko goɗɗum. Holko Allah namdino mbele yaafaade ɓe bakkatuuji maɓɓe e heddaade e pewol mum? Allah namdino tan ko ƴiiƴam kullel ngel ala ella. Abel ina gonɗinno haala Allah. O addi sadak ƴiiƴam no Allah wirno ɗum ni. Kono Kayin kañum gonɗinaano haala Allah. Ko ɗum ɗo woni sababu o. Bindi ɗi mbi ko hoolaare addani Abel tottude Allah sadak ɓurɗo mo Kayin o. Ko kayre Allah nangirimo pewɗo nde jaɓanimo sadakeji makko. Ko kayre kadi waɗi hay sinno o maayi omo haala haa jooni. Hono noon en njii Abel ina gonɗinno Allah, kono Kayin gonɗinaano mo. Holko gonɗinde Allah firti? Gonɗinde Allah ko jaɓde haala Allah e ɗoftaade ɗum. Kala biiɗo ina gonɗini Allah tawi gonɗinaani ko Allah haali e bindi ceniiɗi ko gonɗinaani Allah. Allah e konngol mum ko gootum. Kala gonɗinɗo mo gonɗinat konngol makko ne ɗoftoomo. Kala caliiɗo konngol Allah salii ko Allah e hoore mum. Hono noon Allah jaɓaniino Abel e sadak mum, sabu Abel ina gonɗinno konngol makko. Abel addaniino mo ƴiiƴam jawgel no yamirirno ɗum ni. Kono Allah jaɓanaano Kayin e sadak mum, sabu Kayin gonɗinaano konngol Allah e goonga. Kayin nanndikini e gonɗinɗo Allah tan, kono golle mum ko luundiiɗe Allah, sabu o sakkaaki ƴiiƴam no Allah wirno ni. Ko ɗum holliri Kayin ina gonɗini ngoodaagu Allah, kono gonɗinaani Allah e hoore mum. Ina waawi wooda biiɗo, onon kam holko wonno Allah yamirde sata kulel? Holko wonno Allah wiide so ƴiiƴam rufaani yaafuya woodaani? Ko ɗum ɗo woni sababu mum. Njoɓdi bakkaat ko maayde. Ko ɗum waɗi Allah wiyaano njoɓdi bakkaat ko lujum walla golle moƴƴe? Ala, Allah e senaare mum wino ko njoɓdi bakkaat ko maayde. Allah e nder bindi annabaaɓe he woni ko e hollude en kala bakkodinoowo ina jogii ñamaande teddunde e yeeso Allah jom senaare o, te alaa e sago joomum yoɓa ndeen ñamaande e jeyngol haa abada. Ñamaande bakkaat ina teddi no feewi, te hay gooto waawaa waɗde ko moƴƴi ko ina momta ɗum e yeeso Allah. Njoɓdi bakkaat ko maayde. Ko ɗum waɗi golle peewɗe mbaawaa mukk yoɓde ñamaande bakkaat. Mbaɗen yeru, so tawii won ñamloowo gooto dewowoma kaalis keewɗo, a yehii to mum a wii ɗum e goonga mboɗo anndi aɗa rewama kaalis keewɗo, kono jooni juuɗam njuutaani hami waawa yoɓirde ma kaalis. Kono won feere nde peewjumi mbele ñamaande nde ina yoɓoo. Mami arñande fof mi fittanamaa damar galle maa haa nde ñamaande nde gasi fof. Holko oon ñamloowo jaabotoo joomum? Ina waawi o mettina, ina waawi o jala joomum, kono kam ina laabi o jaɓataa ngoon miijo. Holko waɗi ñamloowo o jaɓataa ngoon miijo? Waɗi noon ko pittugol tan waawaa momtude ñamaande kaalis keewɗo. Hono noon hay gooto waawaa yoɓirde ñamaande bakkaat golle peewɗe. Ko geɗel gootel waawi yoɓde ñamaande bakkaat, te wonaa kaalis wonaa golle peewɗe. Ko maayde tan yoɓata bakkaat. Njoɓdi bakkaat ko maayde, naatde jeyngol haa abada, seertude e Allah. Allah waawataa momtude bakkatuuji Kayin e Abel e dow golle ɗe ɓe mbaɗiri juuɗe maɓɓe. Bindi ɗi mbi enen fof mbaaɗen kono tunnguɓe ni, golle men peewɗe fof nana ciccira no comcol tunngungol ni. Kono jettooɗe ngoodani Allah jom yidde o, sabu o feññinii no momtirta bakkatuuji Kayin e Abel. Feere nde Allah feewjunde nani ƴiiƴam sadak, Allah holliri yurmeende mum e ko udditaniriɓe damal dandore ƴiƴam kullon kon. Nden noon yaafu e bakkat yowitaaki e golle neɗɗo yowiti ko e fodore Allah. Kadi e jamanuji gadiɗi Allah haajino ɗum ɗo. Alay sako bakkudinowo fof sakkomi kullel ngel ala ella hirsa ɗum. Hono noon alay sago ko waɗani hay hunde maaya lomto bakkudinowo o. Kono ƴiƴam kullel wawa wonde jogdi bakkat neɗɗo ha abada, sabu fayida kullel e fayida neɗɗo potani. Ko ɗum waɗi bindi ɗi wiide sada kullon on ko yeru yurmede arore nde tan, ko mbeelo geɗe gongere e gonga ɗe tan, kono wona kanje e koye majje. Ngati ƴiƴam gayi e damɗi wawa momtude bakkatuji. Sada kullon on ko yeru dandowo pewɗo fonnoɗo arde fawowo bakkat bani adama en o. Kanko e hoore makko o fonno ko mayde lawol gotol, o momta bakkatuji mon o artira on e Allah kanko pewɗo ngam o ñiɓe o. Ko hono ni windira e linjila he, annabbaɓe ɓe fof cetanimamo e wonde kala gonɗinɗo on dandowo ma yaafe bakkatuji mum sababude inde makko. Nden noon Allah yamirno ko sadak kullon, kono Kayin jogino ko miijo wongo. O firni lawol gongol manam diine makko, o addani Allah ko gollorino juuɗe makko, o sakkinoma Allah ko remirno juuɗe makko manam gurnandi leydi kuɗanoni ndi, hono lujum mo ala ƴiƴam o. Bele Allah ina wawi jabde on sadak, Allah jabani on sadak. Abel kañum sakkino Allah ko jawgel ngel ala ella hirsi ɗum ha ƴiƴam ɗam fof rufi. Caggal ɗum duppi ɗum, ko ɗum addanimo hoolare e hakkille deƴɗo e yeeso Allah. Omo anduno kanko e hoore makko, omo handi e mayde, kono ko jawgel ngel ala bakkat ngel lumtimo. Hono noon Abel settinoma hoolare mum e dandowo jogornoɗo yillade aduna fawo lepte bakkat bani adama en. Wadde noon wonko min jiɗi namnade, min tonga yewtere men hande nde. Holko waɗi Allah jaɓani Kayin e sadak mum? Mbele waɗi noon ko Kayin ɓuri Abel wonde bakkudinowo? Ala, wona ɗum. Koɓe bakkudinoɓe kamɓe ɗiɗo fof. Sen ƴeewi ni eɗen mbawi wiide ko sadak Kayin o ɓurno welde e yodde e mo Abel o. Gurnadi ina yooɗi no fewi, kono jawgel kirsengel ƴiƴam ina siwo welani hayyiide. Lawol pewal ngol Allah yamiringol ko ni wi, so ƴiƴam rufani yaafuya woodani. Wadde Allah salori Kayin e sadak mum ko Kayin wondanoka lawol pewal ngol Allah lelningol. Allah yinno andinde ko lawol mum ko timmungol, ko pewngol. Hay goto wawa yaade to makko tawa rewani e lawol makko pewal ngol. Eɗen mbawi yernude pewal Allah e ɗum ɗo. So ceerno namnima almuɓe mum ɗiɗi e ɗiɗi no foti, ɗum ko jaabowol gotol pewngol jogi. Ɗiɗi e ɗiɗi ko nayi tan. Biiɗo tati juumi, biiɗo joyi kadi juumi, biiɗo nayi e feccerene juumi. Ɗiɗi e ɗiɗi ko nayi tan wawata wonde. Ko noon kadi lawol pewal ngol Allah lelningol wayi. Ko Allah goto tan woodi, ko lawol dandore gotol tan woodi hakkunde Allah jom senare o e bakkodinoɓe ɓe. Abel rewno ko lawol pewal ngol, Kayin kañum rewno ko lawol oñare. An keɗiɗo hande, bele aɗa andi ko Allah haali ko faati e sadak ceniɗo mo Allah addi bele ina momta bakkatuji ma lawol gotol ha abada? Bele aɗa andi e wonde Allah e hoore mum jippini e aduna he dandowo jom bawɗe? Bele aɗa wawa jogade ɓernde seninde e yeeso Allah? E jangɗele men garoje ma en jangu ko heewi ko faati e on dandowo mo ala nando. Bindi ɗi kalani en mo mbi, hay goto goɗɗo wawa dandude, ngati en tellinanaka hay inde wonde wootere nde poɗɗen dandirede. Nde noon bandiraɓe, ko ɗo min kaddata e mon hande. So wili Allah e yewtere men arore, ma en jokkit rogere men fatunde e Kayin e Abel nde. Nden noon ha lawol gongol yo moƴƴere Allah wone mon, ciftore nde ɗo yamirore wonde e bindi annabaɓe he. So ƴiƴam rufani yaafuya woodani.